waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Malcolm Temple ayaa sheegay in haddii dadka waddanka soo gala aan la xakamayn inay taasi abuuri karto khatar sida ku dhacday waddamo kale. isagoo ka jeedinaya qudbo xagga ammaanka qaranka iyo argagixisada baarlamaanka ayuu sheegay in dadka doonaya inay noqdaan muwaadiniin ku nool dalka austreeliya in looga baahan yahay inay muujiyaan inay daacad u yihiin austreeliya.
There is no more important title in our democracy than Australian citizen, and we should make no apology.
Ma jirto magac ka muhiimsan oo laga qaato dimuqraadiyaddeenna oo ka weyn kan dhalashada ama muwaadinnimada Australia. Mana ka gabanayno inaanu weydiisanno dadka doonaya inay ku soo biiraan qoyska Australia inay noqdaan kuwa wadaniyiin ah oo ay qayimka Australia lagu yaqaan ka go'an tahay oo ay ka go'an tahay, buu yiri, qayimka na mideeya. Isbeddelo lagu sameynayo shuruucda la xiriirta muwaadinnimada ayaa waxaa ka mid ah aqoonta afka Ingiriiska iyo su'aalo ku salaysan waxa ay dawladdu ugu yeertay qayimka qaran. Wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa sidoo kale la siin doonaa awood dheeraada oo uu ku tuuri karo go'aan ay maxkamadda racfaanka shibilku qof muwaadininimo ku siisay. Mucaaradka ayaa sheegay inay doonayaan inay marka hore si buuxda u arkaan sharcigan cusub ka hor inta aysan diidin ama taageerin. Laakiin afhayeenka Laybarka u qaabilsan arrimaha muwaadinimada Tony Burke ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn in isbeddelkan uu wax ka qabanayo kahortaga argagixisada maadaama qofka dhalashada dalbanaya uu awalba waddanka uu ku noolaa sannado.
How can it be that it only applies to people who are permanent residents, all of whom are already here?
Sidee bay ku dhici kartaa in arrintan ay qusayso oo keliya dadka deganaanshaha joogtada haysta oo dhammaantood awalba hore u joogay dalka? Hadday tahay arrin ammaan qaran, maxaa awalba loogu ogolaaday inay waddanka deganaadaan? Ra-iisul wasaaraha ayaa taasi adag uga jawaabay isagoo sheegay in imtixaanka muwaadininimadu yarayn doonto khatarta argagixiso.
If he does not think that a strongly integrated society based on commitment and sharing the values that make us.
Haddii uusan aaminsanayn in bulsho xoogan oo ishaysata oo ku salaysan qayimka aan wadaagno oo ah tan naga dhigtay qaranka ama dalka aanu nahay, hadduu leeyahay taasi shaqo kuma laha ammaanka qaran, markaas wuxuu gebi ahaanba uusan garan nooca khatarta aanu wajahayno. Mr Temple ayaa sheegay in maaliyadda dheeraadka ee dhowaan loo kordhiyey federaal buliiska inay markiiba ka caawisay dagaalka lagula jiro argagixisada gudaha. isagoo ka jawaabaya hadallada ra-iisul wasaaraha, hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa taageero u muujiyey dadaalada la dagaalanka argagixisada ee dowladdu waddo, wuxuuna ku raacay ra-iisul wasaaraha inay jiraan shaqo dheeraad ah dhanka internetka oo argagixisadu ay isticmaalaan fariimo sir ah oo si maldahan loo qoray iyo qarashi ay ku bixiyaan si aan loo ogaan.
We need to track and target terrorists as they seek to hide and obscure their financial dealings through electronic currencies like Bitcoin.
Waxaan u baahanahay inaanu ku raadjoogno oo beegsanno argagixisada oo isku dayaysa inay qariyaan lacagaha ay isdhaafsadaan iyagoo isticmaalaya lacago internetka oo keliya laga isticmaalo sida Bitcoin. Ma aha inaanu u ogolaano meel ay ku dhuuntaan ama ku nastaan, waa inaan ka tuurno meel kasta oo ay gabaad ka dhigtaan. Intaan taas wadnana, waa inaanu mar kasta xasuusanno shuruucdeenna iyo inaanu si habboon u difaacno muwaadiniinteenna. Dowladda iyo Laybarka ayaa labaduba ugu baaqaya shirkadaha warbaahinta bulshada inay hawl dheeraada ka qabtaan siday ku joojin lahaayeen fidinta codadka xagjiriinta.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au xariijin soomaali.